CKMusicPramas.com.
Heat Sound Entertainment.
You know who this is? Hey, that's my chido, yo. Eknok in the building. Hey. Ninafuno ngena pasi siku ya tina kumana Sini ziva mushe chamine tina dengesa Kuchoka hapo turo sini matuona Nikakona ndiwe ni mahona Kwa divi vichi tika oro ni poza Kadeza mutu munga weo ni karipo hona Neo ni karipo mkarapo mchikondi Kapena chapeo unani chita chimozi Wasa ona munga haya ni masoveda Veni veda padi weo ni pazona Vela padi weo sini vipanga Kadeza ninga chaya Muntu na panga ukani vomera tiza kondana forever Paka ija teya su asa buela Hey, mara asa buela
Ndiwe weka chabe baby weni funa Manje kukuza veni mvela chini vuda Kutulo ndiwe ni maona Nalemba nyimbo kutuziwe ni kukonda Ndiwe baby, wenifu Ndiwe weka chape kulipe na wina Ndiwe baby, wenifu Ndiwe weka baby kulipe na wina
Nika kurangana ni maona pomeri Niona po future, niona po Mungeri, neo nifuna kukufari kakaringi Tinkare pamozi na kukota chewa vili Uone kaudi hot monga chili Bakazi vena, bangena babili babili Koti weo ndiwe mtu wa kwanji Nangaba maiba kokoti wana chitachane Kakapena una kwa cheku mwamba Nili mchido toro chabeni maloza Vela, padi weo sini vipanga Kaleza ninga chae mtu na panga Ukani vomera tiza kondiana forever Ija dee ya suwa sabwela Hey, what else? Hey
Ndiwe weka chabe baby weni funa Manje kukuza veni mvela chini vuta Kutulo ndiwe ni maona Nalemba nyimbo kutuziwe ni kukonda
from CKMusicPromos.com.